significa, yeah.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metro 19 na metro 22. Mushobora kandi kudusanga kuri internet ku rubuga rwacu hariho www.radioyacu.com. Turi no ku rubuga rwa Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankosi ndabaramukije mwese abatwumvaho muri hose ku isi kandi mbaye kaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndiende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara saha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Nongera mbayikaze nshuti banywanyi b'Ijwi rya Amerika, hikaze mu kiganiro kuri radio yanyu, n'ikiganiro muri sanga. Uyu munsi twabatumiriye umuryango Child Like Others mu Cyongereza, mu Kinyarwanda bisobanuye umwana nk'abandi. Ni umuryango ufite icyicaro i Lusaka muri Zambia, ufasha abana bagendana ubumuga, ugamije kubereka ko nubwo bafite ubumuga ariko bashoboye. Reka rero ntabatindiye twakire umwe mu bashinze uwo muryango, akaba n'umuyobozi wawo, Jean-Pierre Ishimwe. Jean-Pierre, uraho neza, urakomeye.
Madame Eugenie.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika rero, nkaba mbanze no kugushimira uyu mwanya uhaye radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nawe urumwe mu bakunzi b'iyi radio badukurikira umunsi ku wundi, tukaba tugashimira mwese. Waragize rero uti waragize uti nifuza nanjye ijambo ku Ijwi rya Amerika. Twararikwemereye nk'uko radio yanyu idaheza. Uyu munsi turakwakiriye. Ni iyihe mpamvu nyamukuru yatumye wifuza gusaba ijambo? Jean-Pierre.
Preza.
Buretse gatoya ariko unyihanganire, ufite amajwi arimo aragaruka aho ngaho, ntabwo nzi ikibazo gihari. Uri hafi ya radio?
Ni ikigo yari iri kusakuza.
Oya, Ijwi riragaruka, wagira ngo ufite radio iruhande rwawe.
Ni mashini ya sakuza ariko ntigiye kure.
Oya, Ijwi
riragaruka.
Yego, riragaruka nanone.
Washyizegera hirya.
Washyize kuri speaker cyangwa?
Nashyize kuri speaker ngo numva.
Niyo mpamvu rero, niyo mpamvu birimo Ijwi ryanjye ririmo kugaruka. None ubwo.
Okay, nayivanyeho.
Urabasha gukurikira neza uyivanyeho? Yego, ubu ni amahoro rwose, bimeze neza. Nari mvuze nti uyu munsi turaganira n'umuryango Child Like Others, ni ijambo ry'Icyongereza ariko mu Kinyarwanda nyine bisobanuye umwana nk'abandi. Uwo muryango ufite icyicaro i Lusaka muri Zambia, ufasha abana bagendana ubumuga, ugamije kubereka ko nubwo bafite ubumuga ariko bashoboye. Nkawe rero umunyamuryango kandi ukaba uri umwe mu bawushinze, ukaba unawuyoboye, Jean-Pierre Shimwe, wasabye ijambo ku Ijwi rya Amerika, nagira ngo nguhe umwanya utubwire icyatumye impamvu nyamukuru wifuje kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Okay, nagira ngo mbanze nkosore izina namuvuze Jean-Pierre Shimwe, Jean-Pierre Rukundo.
Rukundo, yego.
Jean-Pierre Rukundo. No, rero icyatumye tugira icyo gitekerezo cyo kuza kuvugira kuri radio Ijwi rya Amerika, kugira ngo twagure ubuvugizi tugombera kugirira abana bacu bafite ubumuga kugira ngo no mu bihugu bindi birenze imbibi za Zambia ejo twabasha kumenyekana urumva byaba ari byo
yemwe mwabasha kumenyekana mumenyekanishe uwo muryango noneho utubwire yego utubwire noneho muri make uwo muryango ni muryango ki
umuryango wacu ni umuryango w'abana bafite ubumuga umuryango w'abana bafite ubumuga nubwo harimo n'abandi bafite badafite ubumuga ariko bashinzwe n'abadafite ubumuga ugamije kuba wafasha abo bafite ubumuga kuko byari byagaragaye ko muri Zambia batarimo gufashwa neza harimo ibintu byo gucumbagira cyane byari ibyo ngibyo niyo mpamvu twashyize hamwe nk'abanyarwanda baba hano gushinga uwo muryango wacu ubasha kuba ubungubu urimo urakora
muri make uravuga uti harimo washinzwe n'abafite ubumuga ariko abo bana mubahuriza hamwe mbahuza abafite ubumuga n'abatabufite niba mbyumva neza
n'abatabufite kugira ngo babashe kwiyumva muri abo bandi mu mutsigo babashe kubona ko bose bashoboye kimwe nk'abo ngabo batabufite ariko cyane cyane igamije gufasha abafite ubumuga
yego none mumaze igihe kingana iki mushinze
tumaze igihe cy'imyaka itatu tushinze ariko ikintu cyatugoyeho gato ni ukubona ibyangombwa kugira ngo tubone ibyangombwa neza byaradutsindiye turabisaba turabisaba biradutsindiye ariko baza kutwemerera bati nubwo muri abanyamahanga ni mushinge ariko bagira ibyo badutegeka tugomba gukurikiza birimo nk'uko hagomba kubamo abanyazambiya umubare uyu n'uyu ibintu nk'ibyo ngibyo
hari n'amabwiriza asanzwe buri gihugu gifite buri gihugu kiba gifite uko kibiteganya none ubu mwakira abana bari mu kigero cy'imyaka ingahe
twakira abana bo mu kigero cyose uhereye kumezi umwana akivuka byagaragaye ko afite ubumuga turababwira tutiyopfuye mutegereze ageze imyaka ine cyangwa abanze yonke na nyina abanze yamufashe ba rero nyuma yaho nibwo tubazana mu kigo ubundi turagira ubushobozi bwo kubatungiramo ariko baza bataha ukurikije ubumuga bwa buri wese tukamufasha
ubu umuto kugeza ubu mwakiriye afite imyaka ingahe
umuto ubu dufite afite itandatu
yego ubwo muraze mu kanya turakomeza utubwira n'ibyo mubafasha uko mubafasha n'ibyo mubakorera ariko ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kutwandikira no kwifuza gufata ijambo nagira ngo twakire Elias Elias Espoir ndayiragije uranyumva
ndakumva
wiriwe neza urahagana hehe
Ndigitega mu Burundi
yego ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
hamwe n'igitekerezo kandi n'ikibazo njyewe ku cyiyumviro
yego
uri kuraba nk'aho ukuntu tuvuga nk'umwana ngo ingamije ubundi ugiye kuraba nk'aha ngaha turi mu Burundi si usanga bimeze kuko nibyo byo kuvuga yuko umwana bane ko bimeze hantu n'ubundi bukesaji adafatwa cyo kimwe n'umwana wa shefu do kabiba na perezida ku cyangwa n'ishwa byemekana yuko rero umwana ateze ubundi
wasobanura neza ukuntu aho batandukaniye ukuntu umwana atari nk'undi
ariko navuga nti umwana banyarucari dufate nk'igicumbi
umwana wa nyarucari ubwo n'umwana umeze gute umwana w'umukene cyangwa
w'umukene
yego
ugiye kuraba uwo mwana ntafite uburenganzira bumwe n'umwana wa shefu de kabine mu biro kwa perezida cyangwa kwa guverineri cyangwa kwa andi abo bana ntabwo usanga bameze kumwe byumvikana yuko umwana atari nk'uwundi uko uko badagufatwa se kumwe niyo bageze mu mashuri ntibafatwa kumwe ntibigana mu mashuri amwe
aho birumvikana ko umwe aba afite amashuri yenda y'abantu bishoboye cyangwa se bifite undi akajya mu mashuri yenda y'abakeneye cyangwa se asanzwe ariko mu byerekeranye n'uko umwana yagombye gufatwa umwana yagombye gufatwa nk'undi
ariko dara logique d'ici ko biri
usanga hahinduka iki hakorwa iki
kandi
umva hakorwa iki kugira ngo abo bana bafatwe kimwe
kumira abana bafatwe kimwe bitaye ibintu byinshi kuko nk'ubu ugiye kuraba mbega uyu mwana navuze abanyarutari adashobora kudakwiga muri ekore mbega iterasi tujya usanga itinze bitaye ibintu byinshi rero ni ingamba za leta ni ingamba za buri muntu wese
aha nini yego komeza igitekerezo cyawe
sabye
komeza igitekerezo cyawe
nagoma ntibanda ya n'ikibazo rero ubundi kwite kino gitabo kuko naho no bivuze ngo niba batakubikora umuntu apfa kuvuga ngo
vuga igitekerezo cyawe nta kibazo bya byose kibara cyumva
ikibazo uwo mutumire sinzi ko rero kwigiye kira hamwe bita ngo umwana nk'ubundi ugiye kuraba ndi mu Burundi ariko iryo shyirahamwe umenga ribaye rya mbere ndabyumvise rikorera amagana he abo bana rifata ni bande nabahe nabahe akabazo kanjye nako
urakoze cyane ni uko utari wadukurikiye ubwo muri mu Burundi sinzi niba urimo kudukurikira kuri telefone ibyo ari byo byose twe twabivuze aho riri ni rusaka muri Zambia impamvu utarize mu Burundi ni uko atariho rikorera reka muguhe akusobanurire ho gatoya icyo bashatse kuvuga bavuga umwana nk'abandi ntabwo ari mu bijyanye ahanini nko mu burenganzira kurusha uko biri mu miterere y'imiryango tega amatwi guma ku murongo hanyuma agusobanurire
murakoze cyatumye tubyita umwana nk'abandi abafaransa nibo bajya bivuga neza cyangwa abongereza habayeho icyo bita discrimination mu bijyanye n'abana bafite ubumuga ugasanga ni umwana wakizwe ari kari y'abandi atakizwe mbega ugasanga uhereye no ku babyeyi be afashwe nk'umwana uri aho ngaho icyara cyo bajya bavuga ngo ni umwana ngo ikimanuka sindi bo niba ari uko twabyita ngo ni nk'amagini baba bafite n'ibiki sinabisobanura cyane ngo bigere kure
bakamuhisha
nicyo ngicyo twaje kubona umwana nk'abandi nawe arashoboye hari ibyo ashoboye natwe dushobora gukora kwitwa ngo turi bazima ndumva ari icyo ngicyo namubwira
yego urasobanukiwe Elias
ndo numvise bituma ari umwana nk'ubundi
yego sawa rero urakoze cyane kandi mukomeze kumererwa neza nk'aho igitega mu Burundi ni radiyo Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga aho duha umwanya abakozi b'Ijwi rya Amerika bakaganira n'abatumirwa bacu ku ngingo zitandukanye nagira ngo nongere ngaruke ku mutumirwa wacu Jean Pierre Rukundo abana mubigisha iki kugira ngo babashe gukorana n'abandi bumve ko nabo bashoboye
abana ukurikije imyuga yabo ukuntu ibizinga imeze nyine ubumuntu bwabo tubafataje imyuga tubakarepataje imyuga tukabasa n'ibice dukurikije ubumuga bwabo uko bungana hari nk'abana baba badashoboye kuba bafata intoki zabo nyine zaravutse zitameze neza hari n'abandi babashije gufata hari abafite ubumuga bwo kutumva ufite nyine iyo mantari fizike n'abatabona Rero tugenda dusa nkaho twashyize n'ibice ngo byumvemo nk'ari ibice byo kuba ariko
ni ukubashyira mu matsinda
imyuga akurikije ubumuga bwe.
Yego,
hari nk'ububashije, hari nk'ububashije nko kuba yaboha agatebo, hari ububashije kuba yakora udukarite postale. Udukarite postale nta muri Zambia ntatuhaba, harakozwe rwose, usanga ari utuntu twiza dusanzwe kuba twiza. Mbega imyuga myinshi, hari abasudira, hari abadoda, hari ababoha imyenda, ibintu nk'ibyo ngibyo tugenda tubapartajamo ukurikiye n'ubumuga bwabo.
Yego, reka twongere dusubire ku murongo wa telefone, noneho twakire Kwizera Daniel. Daniel, uranyumva?
Yego, ndabumva cyane.
Wiriwe urahagana he?
Ndi mu Rwanda, mu karere ka Kayonza.
Kayonza, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Nuko, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yego, ikibazo nagira ngo mbabaze. Ese bafata muri rusange cyangwa bafata abo bene wabo gusa cyangwa bafata n'abenegihugu bose ni muri rusange?
Niba ari icyo kibazo wari ufite, reka nze ubwo muhe umwanya agusubize, ariko uba ugumye hafi niba hari n'igitekerezo watanga nacyo gitange, niba ntacyo bitwaye. Jean Pierre, wumvise ikibazo cya cya Kwizera?
Ntago yabavuze ubumuga, ntago bavuze ati tugiye gufata Abanyarwanda n'Abarundi bari hano muri Zambia gusa, ntago tuzafata abana b'Abazambia. Mu by'ukuri mvugishije ukuri, nta n'umwana n'umwe w'Umunyarwanda urimo, kuko abantu bari hano mu bo twabashije guhura, urumva abantu babagiye mu duce, bari mu duce dutandukanye, ariko mu by'ukuri nta mwana w'Umunyarwanda dufite mu cyangwa w'Umurundi. Aho dufite 100% ni abazambiyani yose rwose, kuko wese azanwa n'umubyeyi we n'umwirondoro, dusanga nta munyarwanda urimo rwose, nta n'umurundo urimo.
Yego, Dani, hari icyo wifuza kongeraho?
Nagira ngo mbaze nanone gato, ese uwo mwana babafasha kugeza kugihe kingana iki bagejeje ku ruhe rwego? Ese babafasha bakagarukiriza igihe kingana iki? Ese barakomeza bakabafasha kugeza bakuze cyangwa?
Ikibazo cyawe kirumvikana. Jean Pierre, mubafasha kugeza ryari umwana cyangwa se muteganya, kuko ni ntabwo mumaze igihe kinini, ariko muteganya gufasha umuntu kugeza ku ruhe rwego, amaze kubimenya akajya hanze akajya kwirwanaho, cyangwa yakomeza akagumamo akabera n'abandi urugero cyangwa akanabafasha mu bintu bitandukanye?
Murakoze cyane. Nubwo nungu tutari twaba amacuba ngo twakuze cyane, niko nabivuga, mbega ikigo kiba kimaze imyaka myinshi kibayeho, ariko uko tubiteganya buri mwana n'ubumuge, kuko abo tuba tubona rwose atazapfa kumurekura ngo agende gutyo. Ariko umwana iyo ageze mu myaka runaka 24 20 umwuga duteganya ko azaba yamaze kumyaza yawumetirije, akagura materiyeri. Urugero nk'iyo yaba ari nk'umuntu ukora sudire, yaba ari nk'umuntu udoda, abantu nk'abo ngabo duteganya kuzaba tubagurira materiyeri bakajya iwabo, tukanabakorera n'amasuwisi, tukajya tubakorera sivi tukabasura nyuma y'amezi runaka.
Urakoze cyane. Reka noneho twakire ku murongo wa telefone Mizero Ivan.
Ndabumva neza.
Wewe urahagana hehe?
Nerebeye mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Kayonza.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo, hanyuma nje kubaza n'abatumirwa bafite ibibazo.
Wasubiramo? Ntabwo nkumvise neza.
Ndavuze ni hari igitekerezo?
Yego,
ariko sifite n'ikibazo ndi bubaza abo agatumirwa kwa telefoni.
Yego rwose ufite umwanya nta kibazo.
Murakoze. Igitekerezo nuko kuba abana bose barenganira mu gihugu byasaba yuko buri mwana akorerwa kimwe n'iby'indi yakorerwa. Urugero nk'abana bo mu mujyi dusanga nk'uburezi bwabo butandukanye n'uburezi bw'abana bo mu cyaro. Kandi ugasanga abana babana n'ubumuga ntabwo babona ibibafasha kwiga cyangwa se no mu mikino gutanga ibitekerezo byabo nk'uko abatabana n'ubumuga babikora. Ubwo rero nkaba nasaba ababishinzwe abashinzwe abana yuko ikintu bazakigaho bakareba.
Abana uko babafata biratandukanye mu mujyi no mu cyaro, n'amikoro aratandukanye, n'ibikinisho bashobora kuba bafite biratandukanye. Urifuza ko abana bose bagira uburyo bafasha bungana?
Komeza. Hanyuma ikindi ikibazo, ubusanzwe ndi umwarimu ndigisha mu mashuri ya hano mu Rwanda. Tujya tugira ikibazo cy'abana babana n'ubumuga baza ku ishuri ariko abarimu bakaba badashobora kubona uburyo babafasha bitewe n'ubwoko bw'ubumuga bafite, bigaterwa n'uko nta bikoresho abo bana baba bafite bibafasha kwiga cyangwa se n'abarimu babigisha batahawe amahugurwa. Aba nabaza umutumirwa, ese icyo kibazo mwarakibonye, hari n'uburyo muteganya kuba mwagikemuramo? Murakoze.
Urakoze cyane, ariko ube hafi ntuge kure, twongere tuganireho gatoya, numve niba hari indi nama cyangwa ikindi gitekerezo watanga. Jean Pierre, wumvise
neza kuri icyo kibazo cy'uwo mwigisha, uwo mwarimu.
Yego.
Namwumvishije ibyo yashatse kuvuga, ariko twebwe mfite igihe ubu nka nk'ishyirahamwe umwana nk'abandi, twebwe ntabwo turatangira kohereza abana bafite ubundi bumuga mu yandi mashuri. Mu yandi mashuri ntabwo twari twatangira koherezamo. Abo bana bari mu yandi mashuri ni abana batumva, yabatumva gusa, kandi iyo tubakoresheje abarimu batubwira rwose ko biga baperforminga, bariga rwose bameze neza, n'iyo turebye amabirika yabo usanga ari ibintu bimeze neza pe. Abandi turimo turabasiva mu bigo, mu kigo cyacu twarangiye kubagabanya amasari de classe, niyo baba barimo aho ngaho mu kigo, nubwo nabo biga bataha ababyeyi babo bakaza bakabacyura.
Yego. Iva, iki kibazo ukomojeho nk'umwarimu, twigeze kugira ibiganiro bitandukanye ku bijyanye n'abana babana n'ubumuga, ndetse nibuka neza tuganira n'abafite ubumuga bw'uruhu, ukuntu bavugaga ko bafite ikibazo cyo kutabasha kubona nko ku kibaho, ibibazo by'abarimu batabasha kubasaba kumenya uko babafata. Kugeza ubu hari icyaba cyaragiye gihinduka ku buryo mwavuga muti noneho abarimu bahawe amahugurwa, abana barafatwa muri ubu buryo binyuranije na mbere, hari intambwe mubona bigenda bitera?
Murakoze. Wenda nahera kugerwaho nkora ifite nk'umwana ubana n'ubumuga bwo kutumva. Umwana yabuze ubuvugizi ku buryo ntabwo navuga yo kuyiga pe, araza byo kuza akicara mu ishuri, ariko kubera abarimu batabihuguriwe ubona yuko umwana nta kintu atahana, ku buryo nta kizere cy'ejo hazaza kuko gishingiye ku burezi. Rero mu bigo byo mu cyaro icyo kibazo kiracyarimo, uretse ko buriya leta izagenda uko ibona ubushobozi bikemure, ariko icyo kibazo kirimo twe kinakomeye rwose.
bivuze ko abana kugira ngo azabashe kubona ishuri yiga muri rijyanye n'ibibazo afite ari ikintu kigoranye.
Kiragoranye ntabwo twabafashe kugera.
Twizere ko buhoro buhoro bizagenda bibonerwa umuti. Urakoze cyane Iva.
Murakoze, murakoze.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twakire noneho Daniel Nsabimana, uranyumva?
Ndakumva madame Jeannine.
Wiriwe neza, uri hehe?
Muraho neza. Mperereye Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda nk'ibisanzwe.
Yego.
Numvise itopic murimo kuvugaho. Umwana ni impundi.
Umwana ni impundi.
Ndagira ngo ngire na story gato mbaha katarambiranye. Nanjye ngira uburyo bwinshi mporamo n'abana mu buryo bwa buri munsi, ariko mu by'ukuri ubona nko mu gihugu cyacu umwana ni impundi koko, ariko mu by'ukuri ubona ko akirimo imbogamizi. Nimba aho muri Zambia bo ari uburyo babikoramo burenze ubwimu hasinzi, ariko twegura mu by'ukuri amashuri ni kuri bose, abafite ubumuga batabufite, ariko mu by'ukuri iyo urebye amahirwe y'uburyo abantu bafite ubumuga bitaweho ubona atari kimwe nyirizina nk'uko abazima bitabwaho. Mu by'ukuri usanga bo mu ishuri harimo abana bazi kuvuga, abatazi kuvuga, ariko imbogamizi ikaba iki? Ikaba umwarimu umuhugura. Abarimu babahugura bo mu by'ukuri nta mahugurwa babona y'uburyo aho bana nabo bakigishijwe nyine ngo bagendere kimwe n'abandi. Iyo niyo mbogamizi mbona ikomeye iriho. Ejo ni tuturajya mu tubarire abo ngabo, mu by'ukuri hari gahunda yabiteganirijwe icyo gikorwa cyangwa nyine umwana nk'undi ni uko gusa? Uretse ko tubona ari n'ibigo by'amashuri byita ku bafite ubumuga, ariko mu by'ukuri ubona biri hakeye bigereranyije.
Yego, ikibazo nyamukuru ndibaza ko ari ayo mahugurwa y'abarimu, kuko ntago wasaba umwarimu kwigisha umwana utavuga kandi nawe ubwo atarize cyangwa se atazi gukoresha bwa buryo amayeri uburyo bw'abantu batumva.
Yego rwose, iyo mbogamizi igihugu kuri ubu.
None uti ikibazo ugashaka kubaza, niba muri Zambia bo bafite uburyo
hari uburyo baba barahanduriye icyo kibazo mu by'ukuri ugasanga bo ari icyo batugezeho ugereranyije.
Jean Pierre wansubiriza Daniel.
Ikibazo cye no kumenya niba dufite abarimu bari karisiye bajya kuri buri mwana ufite ubumuga.
Daniel, ikibazo ni kuri buri mwana cyangwa ku matsinda y'abana bafite ubumuga?
No, ku matsinda muri rusange bibegerwa bate mu by'ukuri ugereranije n'abadafite ubumuga.
Ahangaha hagarutse ko Jean Pierre agarutse kuri cya kindi wavugaga mbere ko mugenda mubashyira mu matsinda mukurikije ubumuga bafite, ndibaza ko wakongera ukamusobanurira uburyo mubigenza kugira ngo mubafashe.
Okay, ba ubundi dufite abarimu bari karisiye mu kuba badufasha kuba bakwitangisha umwana wese. Hari minisiteri ishinzwe ubuzima ifite ishuri iri karisiye, ifite abanyeshuri bari karisiye muri urwo rwego. Niyo mpamvu rero twebwe dutanga amatangazo cyangwa tukayisunga ikatugira ikaduha abarimu dukeneye umubare w'aba barimu aba n'aba, bakaza bakadufasha kuba twabasha kugera, kuko ibi ni ibintu tutagomba gukora uhazari, ugomba kuzanamo abarimu cyangwa se abashinzwe bangiye kuba bakubasha kwiganza kugufasha kugira ngo umwana abashe kuzamuka azamukanye n'ubwo bumuga bwe, arebe ukomeye kwameliyora ifodesi.
Muri make ubwo abana mushyira mu itsinda rimwe, aba bana niba bafite ubumuga bwo kutabona, bari badafite ubumuga bwo bafite ubumuga bwo kutumva, mukabona umwarimu ufite ubwo bumenyi muhawe na leta akaza akabigisha.
Uko bimeze.
Daniel, hari icyo wongeraho urasobanukiwe cyangwa hari igitekerezo ufite ikindi cyo kumugezaho?
arakoze cyane ariko nayindi bakabazo kamatsiko nje ni urebye imiterere y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ubona ari imisozi mu by'ukuri ugereranije urabona ingo zimwe zituye zitegeranye so ndagira ngo ambwire muri Zambia ubu umwana utuye mu misozi se habayo n'imisozi ndabyumva ariko umwana uri mu misozi agerwaho gute n'ayo mahirwe cyangwa uri ahantu hatari iryo shuri ese ari uburyo bateganirizwamo nabo
Jean Pierre abana mufata n'ababegereye cyangwa mugera n'ahantu mu misozi mu giturage hirya kure mukabiyegereza
nkaba dusa nkaho tutari twamara igihe kinini nta dufite abana batwegereye cyane ariko turateganya no kwagura amashami mu gihugu turateganya kwagura amashami mu gihugu tukajya no mu bindi no mu zindi ntara Zambia ni igihugu kinini niba narasomye neza kiba gikuze u Rwanda kikagera nko kuri 20 ubwo rero murumva ntabwo ari ikintu cyo gutandukanya uyu munsi ariko tuzi gukorana n'abari mu bice byose byo muri Rusaka
nta kibazo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi muzashyira mugere no muri ibyo bice bindi by'igihugu yego Daniel ubwo twakureka noneho ndumva waba ushize inyota
nta kibazo
okay urakoze cyane
murakoze
radio y'u Amerika i Washington DC mu kinyarwanda mu kinyarwanda ku murongo wa telefone dufite na Sidney Remera Davis Love Bebe uratwumva
yego ndabumva jana kujya
yego wiriwe neza urahagana hehe
wiriwe neza ni mu Rusaka ahantu ndi kwa Cheston
hitwa ngo iki
Rusaka Cheston
Cheston
ya
nuko ubwo rero tubwire noneho hari umuvandimwe wabazaga ati mu misozi mu ki ahantu muse mwaba mugiye mubasha kugera kugira ngo mwegere na abaturage baho abana baho bafite bagendana ubumuga ubwo nawe wagira icyo uvuga kuri muri kiganiro reka nguhe umwanya nawe ijambo ryawe kibazo cyangwa igitekerezo
ubwo murakoze nashaka mbaza ahubwo ko kiganiro na gisatiye hagati
yego
nashaka mbaza ahubwo iryo shyirahamwe aho riri aho rikorera kuko nabyumvise nabisomye cyane mva ko nubaze nanjye aho riherereye
yego
nunze n'icyo bafasha nunze n'abo bana ko bafasha abazambiya nuko bafasha abanyamahanga nuko bafasha ndatahura neza ikiyo shyirahamwe rikora nicyo kibazo nari mfite nicyo nashaka kubaza
urakoze Jean Pierre arahara
ko ari mu Rusaka nuko rikorera hose muri Zambia
asa nkaho icyo gice cya nyuma asa nkaho yari amaze kugisubiza ariko reka muhe umwanya akubwire Jean Pierre
etwe dukorera bita kipata amaproti ubwo arahita ahumva dukorera bita kipata amaproti niho inyubako zacu ziri yashatse kudusura yazafata nimero akadukontakta akadukontakta ariko nyine twe twavuze ko nta disikirinasiyo irimo y'abantu abo ari bose tugomba kwakira nta disikirinasiyo n'abana bose nta tuvuga ngo ni umunyamahanga ni umuzambiya oya oya oya
sinirembera urabyumvise aho akorera urumva haze cyangwa ahuri n'ahagana kure ku buryo waba utazi aho avuze ahariho
ndahumva nabwo ndashyikaho ndahumva nosaba akanimero kiye
inomero ye kugira ngo uzabashe kubakontakta yego Jean Pierre inomero hari inomero mufite se umuntu yababonaho cyangwa muracyiyubaka
ashobora ko gashobora kuba yankontakta kuri iyi ngiyi nta kibazo
ko nomero yawe ubwo turayimuha keretse niba wifuza kuyiha abandi ariko ubwo turaza kuyimuha ikiganiro
cyane nta kibazo
sinirembera rero turaza kuguha iyo telefoni ye hanyuma ubwo uzamushake hanyuma umenye n'ibyo bakorera abo bana bagendana ubumuga
akeneye
afite. Yee, urakoze nawe. twibutse abatwumva ko hari radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga, aho turimo kuvuga ku bijyanye n'abana bafite ubumuga, uburyo bafashwa n'umuryango ufite icyicaro muri Zambia i Lusaka, akaba ari umuryango wihaye intego yo gufasha abana bafite ubumuga kumera nk'abandi, kujya mu bandi, babereka ko nabo ubwabo bashoboye. Nagira ngo Jean Pierre, mu gihe tugitegereza abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika ku murongo, utubwire muri make ingorane murimo kubona muri kino gihe mu gufasha abana.
Ingorane turi guhura nazo muri iki gihe ni uko ntago dushoboye mwaye nyine kubona ukuntu twabagurira ibikinisho byabo, kubona ukuntu twa kuko turashaka ko baza bakanaba no mu kigo acyagura bakabamo. Ingorane nyinshi mbega zishingiye kuba twabasha kugira ibintu twagurira no kusatisfeza amabezo yabo ayo ari yo yo. Dukasoma imiryango baze akenshi imiryango ababyeyi batubwira bati uyu munsi twabuze amafaranga muze mubazane, nta modoka tugira, nta mbega ni ibintu bijyanye na mwaye sinasiye.
Watubwiraga ko guverinoma cyangwa se leta ibafasha mu bijyanye n'abarimu, hari ubundi buryo ibafasha? Hari inkunga y'amafaranga ishyira muri uwo muryango se cyangwa muri icyo kigo kugira ngo mubashe kubonera ibi bikoresho abanyeshuri nk'uko bivuga leta ibafasha mu bundi buhe buryo uretse ibyo by'abarimu?
Inkunga y'amafaranga ya leta aba yanditse ko agomba kutugeraho, ariko biragenda bikaba mu mapuro aho ngaho, ugasanga mwapuro ashize undi uratashe, bigatuma twisunga nka za sembwe sidire za bega imishinga ya ma NGO aturuka hanze y'igihugu, niyo usanga twisunze mu turi two dutoje duke dukeya, ugasanga turapfa guhuka nyinshi ngenda gutyo gutyo gakigaye.
Ubuse mwavuga ko mwabashije mugahe gatoya mumaze, icyo mwabashije mwakwishimira kugeza ubwo nubwo mu inzira ikiri ndende, ariko nk'icyo mwakwishimira ko mwabashije kugeraho ni nk'iki?
Icyo twakwishimira ubu ngubu hari nk'abana baje atabasha nko gukambakamba, ni urugero kuba yakambakamba rwose ugasanga mbega yari wa mwana wari aho ngaho, ariko barakambakamba araseka arakureba akakumenya, kabona n'undi ntabwo yari azi wenda nko gufura imyenda, nayo burya ni impuza, nayo ni intambwe ndende, ntabasha ko yabasha gufata imyenda ye akayifurira ahandi. Ni nk'abo ngabo batumva nabo urabona ko mu mashuri bari kubasha kuvuga ati banyandikira SMS nkayisoma, iyo SMS bayisoma gutya bagira gutya bagira gutya, n'utuntu nk'utwo ngutwo ka evolusiyo gake gakeya, abandi bo bakuru ntago nta hantu zari bagira cyane ngo turenge uyu yabasha gukora no rukweto yabasha kudoda, mbega kuko tutarabona benshi cyane nyine bakuze ntago twabasha kwivaza ari wabo tuza aba wenda twarabasohoye cyangwa ku muryango warenda kuba basohoka, n'utuntu nk'utwo duke duke.
Inzira iracyari ndende ariko bizashoboka. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire twagira Yezu Marcel. Marcel wiriwe
iyo neza
uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda nk'ibisanzwe. Reka ndanze no gusuhuza umutumirwa wacu uyu munsi.
Yarakumva.
Ndashaka rero kumubaza ibibazo bibiri, ariko mbanza no kumushimira kandi reka mbereze ku gitekerezo. Umuryango wabo wise umwana nk'abandi, ibyo turemeranya kuko kumugara ingingo, kumugara bimwe mu bice by'umubiri ntibivuga yuko umuntu ntacyo amaze, ariko nkaba nanamusaba ko bajya bakora ubukangurambaga muri leta, kuko ubu ngubu nkatwe mu Rwanda kubera ko abamugaye barahagarariwe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ibibazo byabo bibasha kugera aho bigomba kugera mu buryo bworoshye kubera ko bahagarariwe. Hanyuma ndashaka kumubaza rero ingengo y'imari bakoresha mu muryango wabo ivaheje. Ese buri mubyeyi bafashe umwana we haba hari amafaranga atanga cyangwa se nibwo bwabo bishimamira byose? Ubwo aradusobanurira kugira tumenye kapite yabo ayituruka. Ikindi cya kabiri twumvise ko ari umunyarwanda. Uwo muryango wabo n'igice yubaka no mu gihugu cyabo akaba n'icyo gihugu cya Zambia akaba utarakwira hose, baba bafite gahunda yo kuzagura umuryango ukaba international, ukaba wagirisha mu Rwanda, mu Burundi, Uganda n'ahandi hirya no hino, kuko abafite ubumuga ni benshi. Kuko mu minsi yashize abantu bihaye Imana ababikira n'abafurere nibo wasangaga bitangiriye imiryango. N'iyo urebye mu Rwanda usanga ahanini ibigo by'abihaye Imana aribo byakira abo bana, ariko kuba tubonye noneho n'abandi bantu batihereye Imana bateye ikirenge mu cy'abihaye Imana bakabakira ni ibintu byiza cyane. None baba bafite gahunda yo kwagura imbibi umuryango ukazaguka ukagera hirya no hino mu bihugu. Ubwo nibyo bibazo biri nari mfite, kumenya kapito yabo aho bayikura, hanyuma no kumenya niba ari gahunda yo kuzagura umuryango ukaba mpuzamahanga. Murakoze.
Murakoze cyane Marcel. Ubwo bahafi nawe agusubize. Jean Pierre, wumvise ibibazo bya Marcel?
Ikibazo cye kirumvikana cyane.
Yego.
Kugira igitekerezo cyo kwinjira muri ibyo gufasha bano bana ni bikomeye cyane. Ni bikomeye cyane. Ariko igihe twagiraga igitekerezo twagize amahirwe kugenda tugira amakontakiti menshi mu bantu imiryango nterankunga iva hanze rwose, niho twagiye tugira amahirwe yo kuba twavana amayede finansiyeri makeya duke duke ko kugira ngo tube twatangira cyangwa se tugeze n'ahangaha tugeza. Rero sinshatse kwita kuri guverinoma ngo mbaye nifasheho gatoya, ariko ku bijyanye n'ababyeyi binagejejeho kwakuza kwa buri munsi azanye umwana ageze gute amusubizayo, usanga ibiryo barabyizanira ntabwo tubatekera. Urumva ntabwo ibyo bintu bishobora kuba wabasha ngo wabibashe, ntabwo tukabyigira intego na rimwe akagira abantu bo mu macheki mu Biriziya cyangwa amacheki y'inyanga asanzwe kuri rusange akatuzanira muri Zowunga akatuzanira iki amahirwe rero na muri Zambia entre parenthese ikintu gituma ubugari n'icyo barya cyane yunga ubugari bw'ibigori. Rero iyo bazanye imifuka cyane cumi usanga ibintu bigenze neza, bishakisha icyo bazabirisha babishimye n'iyo ndyo yabo ya y'umwaka wose niko nabyita.
Yego, umubyeyi urebye nawe ababazwa byinshi iyo umuntu afite umwana ufite ubumuga, nabwo burya akoresha amafaranga menshi kugira ngo amurwaneho. Iyo yabagezeho namwe ubwo ni ukujya mukomeza mugashyiraho akanyu kugira ngo mumugabanyirize amafaranga abagenda ni menshi. Ye, ntabwo numvise niba wasubije Marcel niba mufite muteganya kugera ku rwego mpuzamahanga. Jean Pierre.
Ariko nibyo bintu tugamije, turashaka kubanza tugafungura amashami nk'atatu cyangwa ane muri iki gihugu, nyuma yaho tukabona no kujya hanze tugahera muri bihugu bya Afurika y'Epfo byose, za Malawi, za Mozambique, ahantu naho tumwe na dukekeje kimwe, kandi ni ibintu bizashoboka byanze bikunze.
Yego, none Marcel wasobanukiwe, urumva hari ikindi gitekerezo cyangwa ikibazo ugifite mbere yuko twakira
undi? Namubaza ku bijyanye n'abantu baba bafite ubumuga bukomatanyije. Hari ubwo umuntu asanga atavuga, atumva, nini bumuga bukomatanyije bwose ni atusa nkaho abufite niba abo n'ibyo byiciro nabo bafite barimo kubafasha kuko hari inyandiko za Braille zigenerwa abatabona bafite ubumuga bwo kutabona ariko izo nyandiko ziracyari nkeya ku isoko ngereranyije naha mu Rwanda n'izi laptop zabo ziracyari nkeya sinzi niba bo izo nyandiko baba barazashyize bakizankana ku buryo zibahagije uyu munsi ku buryo bavuga ko zibahagije.
Urakoze Jean Pierre, hari ikibazo, icyo kibazo mukifatamo gute ku muntu ufite ubumuga bukomatanyije?
Umuntu ufite ubumuga bukomatanyije ni hahandi nyine nabwiye babe experi batubwira uko kubatwara nabo kandi badufashije uko tubatwara tugomba kubatwara ngo urumva ariho bakaba ari akazi gakomeye cyane ku buryo nyine kubisobanura nyine hano ntabwo biba byoroshye ariko nyine
yego urakoze rero Marseli. Reka noneho twakire ADPR Nyirafaranga, uratwumva?
Murakoze cyane. Nitwa ADPR Nyirafaranga ku rubuga rwa Facebook, ariko ubusanzwe nitwa Imana Fabrice.
Fabrice, yego.
Murakoze, mbanje kubaramutsa, mugire igitondo cyiza.
Yego nawe. Urahagana he?
Ndi hano mu Rwanda, Kigali, mu karere ka Gasabo. Mu by'ukuri nejejwe no mutumire mwadutumiriye, kandi ikiganiro cye nagikunze kandi nanagishimye. Gusa nababaye cyane kubera ko numvise ko aribwo bakizamuka bagifite imbogamizi, bigaragara neza ko ibikorwa byabo bitagenda neza nk'uko bikwiriye. Ese byibuze baba bakoresha ubukangurambaga kugira najya ngo umwibaze se baba bakora ubukangurambaga kugira ngo babashe kubona abaterankunga ku buryo ibyo cyangwa se ubwo bufasha babasha gukora kugira ngo babashe kugera kuri bose? Ese byibuze ikindi bamaze kwakira bafite abantu bangana iki mu bwitabire, abantu bitabira ayo masomo cyangwa abo bana n'ubumuga bitabira ayo masomo bangana iki, bageze ku rwego rwa kangahe ku ijana? Noneho ikindi nshaka kumubaza, ese ko tuzi ko aho muri Zambia hakunda kuba ibibazo by'umutekano muke, akenshi turabikurikira, ese biraborohera mu buryo babikoramo? Kaba noneho nkaba nagira ngo nsize n'uriya muntu wavuze ko ngaba abana n'ubumuga ngo we ngo batitabwaho, we nagira ngo mugire inama niba ari n'uwo afite ko yagana ikigo cya Gatagara, kuko muri Gatagara bita kuri ibyo bibazo, hano muri Kigali naho barahari babitaho bakiga neza, ahubwo muri icyo gihugu cya Zambia niho tubona ko bakiri inyuma. Niba twamaze kumva neza, niba nabikurikiye, biragaragara neza ko amafaranga yo kugira ngo babashe cyangwa yo nakwita ngo nagahimbaza mu kibi bagomba guha abo barimu batabasha kubona ibigi, ahubwo icyo bakwiye gukora nk'inama nifuza ko bakaba bakora ubukangurambaga ndetse bakabyumvisha na leta kugira ngo ibashe kubigiramo imbaraga. Nansubije ibibazo nabaje, nibwo ndibashe kuba bidasubiza ibindi mugihe ndibashe kubongera kumubaza ikindi kibazo mu gihe naba numvishe ntanyuzwe.
Hanyuma se Fabrice, uvuga wavuze ku bijyanye n'amashuri hari adahari mu gihugu, ni ntabwo nsobanukiwe neza, uramubwira uti Gatagara harahari, uwo nibuka n'uwavuze ko amikoro cyangwa se ubushobozi bw'abarimu kugira ngo abana bige ariho harimo akabazo? Ntabwo nsobanukiwe
koko. Hari aho yavuze ko ngo umwana wo mu cyaro niba nakwitiye neza, kuko harimo abantu babana n'ubumuga bwo kutumva ndetse amasomo batabasha ngo ubuwe ngo abone ubuzima bwabo kiri hasi cyane. Nibyo koko, ntabwo umuturage wese yagerwaho icyarimwe, ariko ibintu byose gahoro birakorwa, ariko mu Rwanda rwacu uyu munsi wanone dufite ruragerageza, kuko nk'uyu munsi cyangwa mu cyumweru cyashize habaye amarushanwa y'abana n'ubumuga hano muri kaminuza nkuru ya Kiye mu Rwanda, kandi rwose abana n'ubumuga barayitabiye ku bwinshi, kandi ukabona baranezerewe barishimye, twaranaganiraga ukabona ko bafite uburere buzima, ndetse babasha kujyaho kuri telefone bagasoma ndetse bakandikirana abwo ikibazo mu burezi harimo ikibazo cy'uko abona cyangwa n'abarezi bita kwa bana harimo ikibazo cy'uko batafite amahugurwa ahagije cyo twasabaga nka Leta y'u Rwanda cyangwa se n'abo ngabo babishinzwe kugira ngo bajye bashaka abantu bafite ubumenyi cyangwa se banahugurwe yabana ngombwa kuko ntabwo wajya kwigisha umuntu utazi gukoresha amarenga kandi biri mu bintu byabisize inyuma ireme ry'uburezi kuri abo bana n'ubumuga bwo kutumva.
Ndumva mubyemeranywaho n'ababanje ko baravuga mu cyaro ko uburyo butahari cyane kandi bakongeraho n'icyo kibazo cy'abarimu nyine baba batarahuguwe kugira ngo bafashe abo bana. Yereka mpumwanya
barahari ariko nubwo bahari baracyari bake ikigero cy'uburezi cyabo batanga ubwo burezi baracyari hasi cyane kubera ko bose baba batumva izo ndimi biba bisaba kugira ngo bahugurirwe ariko kubera ubushomeri buba bwarateye kuri iki gihe ugasanga umuntu arwana no kugira ngo abone ka kazi kugira ngo arebe aho yaba ahagaze ariko ubumenyi bwo kwigisha bwo atabufite.
Yego reka Jean Pierre abanze agusubize ibibazo byawe. Jean Pierre wabyumvise ibyo Fabrice yavuze?
Ikibazo cya mbere cyane cyo gushaka ubukangurambaga ubukangurambaga biba biri muri ibyo tugomba gukora bya mbere ntabwo hari ibintu twabyishoboza ntabwo twabyishoboza rwose ariko turagerageza kubukora bamwe bakadusubiza abandi ntibaradusubiza ariko ubona ari ibintu bigenda neza kuko iki kibari gikorwa umuntu wese ahita yumva kimukora ku mutima kimukora ku mutima. Naho ikibazo cya kabiri cyari kijyanye na no kumenya
abantu mufite uko bangana ku ijanisha
umubare w'abantu inyango dufite abantu icyenda dufite abantu ijana n'icyenda dukurikirana yashatse kumenya niba abo bana bose ijana n'icyenda bazira rimwe wenda buri munsi cyangwa hari abagira gutya ntibaze kubera mu mwaye babuze ukuntu baza nibyo koko ibyo bintu ntibyabura niho hahandi hazaho kakabazo ufuti nanone ati ese uyu undi mwana ubundi ndamushyikiriza hari yazamara iki to naguma aho ngaho ugasanga ariho umwana umaze andi mezi abiri atatu ataje ubwo kontorori kitwereka ati tujya ahantu hakwiye gushakisha wa mwana tukagenda tukamenya tukabaza umubyeyi kuko isita bifunzana ugasanga nyine nawe uyu mwaro biramwise akabura ibyo adusobanurira ariko muri make ukabona ko wasubira inyuma urebye igihe wamuzanaga ukabona ni nka bya bindi bamusubijemo n'ubundi bamusubije muri ya situwasiyo yari arimo nuko bimeze byose ni ugukurikirana.
Hari akandi kabazo yari yabaje ku bijyanye n'umutekano muke niba hari icyo byaba bigenda bibabangamiraho mu bikorwa byanyu.
Umutekano muke umutekano muke abashatse kuvuga hari akantu wenda kajya kaba inanga bagafata nk'abantu b'abanyamahanga badafite ibyangombwa kutagira ibyangombwa wenda mvuga ni nka kwa kundi bidafite work permit ugasanga kuko abenshi bari hano bari mu mashopu bacuruza mu mashopu ibiri iyo ndi mvuze ishopu ni nka bya bindi bita amabutika iwacu rero urumva bayisaba ko igira work permit. Work permit ikaba ari ikintu gihenda cyane rero twe rero twamaze gufunguza n'indi NGO bazi icyangombwa kitwemera gukorera muri Zambia nta kintu wishisha nta kintu wishisha nta kibazo na kimwe kirimo so ntabwo bitubabwiye rero na gato.
Ubwo rero Fabrice ube wihanganye gato yambaze nakire undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika hanyuma ubwo niba hari ikibazo wari usigaranye nawe ukibaze. Reka tubanze twakire Cyril Muvunyi, uranyumva?
Ndabumva cyane. Mwamutse neza Jeannie?
Yego, namwe mwiriwe. Urahagana he?
Yego, ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mfite ikibazo nkagira n'igitekerezo ariko mbere na mbere ndabanza gushima Jean Pierre nabo bafatanya muri icyo gikorwa. Mfite ibibazo mbanza kubaza ndabanza mubaze ku buzima bwe bwite niba yubatse cyangwa ari umusore, mwongera nkabaza ese iki gitekerezo cyo gushinga niba n'umuryango seka mvuga umuryango ba bakigize babitekereje bate ese nk'umunyarwanda ari kuri muri Zambia niki ateganyiriza ku Rwanda kubera ko abo bafite ubumuga tekereza atari mu Rwanda cyase muri Afrika ni ku isi yose baba hari barimo arateganya yuko bazagaba amashami mu gihugu cya Zambia ariko no mu bindi bihugu nyine bakaba bagiramo numva no igihugu cy'u Rwanda ashobora kuba yagitekereza mu bihugu bishobora kuba bya ayo mashami ashobora kuba yagabwamo mbere ikindi ni izihe mbogamizi babona yari yakivuze ko ari icy'amikoro ariko se hari nko ku bijyanye n'abafite ubumuga bukomatanyije hari nk'umuntu rwose babitoroshye uba ntavuga nta ubumuga bwose bushoboka ndetse atanabyuka n'ahari kuko abo bantu baba bariho se nk'uwo muntu aramutse we bamufasha bate ikindi abafite ubumuga hari abantu batajya baba batari biyakira akaba afite amahane akaba ntiyikunda bakora iki kugira ngo abashe kuba yakwibonamo nk'umuntu nibyo koko umuntu ufite ubumuga ni umuntu nk'undi ariko hari igihe rwose ubwe aba atari yiyakira ndetse hakabaho n'abantu b'abacandege umuntu akaba yaza akaba yabacidege ba Jean Pierre ati ibintu murimo ni ibiki akaba yabifata ukundi kuntu ese abo bacandege bo babakira gute ese abo bantu bajya bahura nabo byari ibyibazo nari mfite
ikibazo cya mbere cyakora ndibaza nanjye ubwanjye nibajije impamvu uke mubaze urashaka kumenya rero umusore bateri kugira ngo umurangire cyangwa
oya no kugira ngo menye umuntu w'umusore wagize uwo mutima cyangwa se niba yubatse urugo rwe arwita hati kuko urumva ni ibintu biba bitoroshye kuko ni ubutumwa butoroshye ntabwo ari ubutumwa umugore wese ashobora kuba yahita yihutira kuba yakora
yego birumvikana kari agaciyemo reka ubwo muhe umwanya gusubize ku bibazo byawe urakoze cyane
murakoze
namwe Jean Pierre Jean Pierre telefone ye ibaye icitse sinzi niba Cyril uracyahari Jean Pierre aragiye telefoni iracitse reka turebe ko twamuzana agasubiza ibyo bibazo bya Cyril hanyuma ndibaza twari dufite ku murongo twari tugifite Fabrice uracyahari
ndahari rwose
sinzi niba wari ukifite igitekerezo wifuzaga gutanga nubwo umutumirwa wacu telefoni yivuyeho ariko wagira icyo uvuga niba hari ikindi washaka kongeraho
ise nifuzaga ku bwanjye nifuzaga ko niwo n'uwo mushinga cyangwa uwo muryango we yatangije no mu Rwanda yakabayaza akawongera mu bikorwa bikorerwa mu gihugu dore ko no mu Rwanda dufite ibikorwa kandi umuntu akora ku mugaragaro kandi dufite natwe abana n'ubumuga kandi bakiri benshi kandi amasomo cyangwa amashuri yabo akaba akiri makeya nifuzaga ko baza na hano mu Rwanda bakabitangiza ndetse tuzi neza ko niba Zambia ruhita n'abafasha nk'uko bikwiye mu Rwanda u Rwanda rwacu rwo rurakora kandi rukorera ku mugaragaro kandi abantu bose bazi imikorere y'igihugu cyacu nzi neza ko bazafashwa abantu benshi bakeneye guhabwa ubwo bumenyi
yego
kandi bakiri hafi cyane
yego
reka nk'aho mu cyaro twagiye kuvuga
yego reka muhe
yaba ari byiza cyane mu bimwe by'uburezi yaba byongereye kurezwa rusanzwe mu gihugu
urakoze cyane
none kuba amasomo ahabwa abana n'umwe w'ukutumva aracyari hasi cyane kuko yego byo birazamuka ariko ugasanga ababasha gutanga ayo masomo bakiri bakeya cyane ndetse n'abajya mu mashuri bakiri bakeya nk'uko bikwiriye
yereka nkushimire cyane Fabrice umutumirwa arabonetse ariko amasogonda yarangiye nagira ngo mushimire rwose Jean Pierre Rukundo ntabwo tubonye akanya ko kugira ngo wasubize ibibazo yarabajijwe nyuma ariko ibyinshi yari yabishubije n'ubundi kandi umushinga wabo barifuza kugeza hose niba aricyo nabivugaho kandi nkibaza ko mu Rwanda ngo ijya gutera uburezi ubujya gutera uburezi arabwibanza ntago yakwibagirwa mu Rwanda igihugu cye. Ndibaza rero ko mwanyuzwe n'ikiganiro twabagejejeho, ngashimira ku buhanga bw'ibyuma Peter na Nadia Taha. Eugene Mukankuzi kuri mikro, mwese mukomeze kugira ibihe byiza.